Bandiraaɓe hettiyankooɓe, amin bismii moon e radio Takaful e ndeer yeewtere men Dumuno Moƴƴo. Tawi ko e ballal njuɓɓudi Takaful. Caggal taƴere ɓennunde nde, gargol kajjata e yumma wonde ɓiyiiko kalifa ina wondunoo e rafi ŋakkere nguura, caggal ɓennugol lebbi keewɗi. Sababu ndi kajjata e ballondiral safroɓe ɓee, hono kalifa waawi dañde heen jam. To baŋnge kajjata, kañum waawaa hollidde kayitaaji mum ngam ƴamde lefol maire wuro ngoo. Jooni e oo sahaa ina wayni gaabogol ngol fuɗɗiima ni. Moƴƴere makko e yallitaare makko caabiima haa ɓesngo wuro ngoo kala koolimoo mbo. Heen haa tiinti e rewɓe falde nde, kono Demba gonnooɗo maire Haydara haalaani taw. Kono ene sikka maa o wattu heen doole makko fof no potirnoo ngam heddaade e meeriyaagal ngal. E ndeer wooto e ndeer guri Mauritanie inniraango ɓamtaare, hoɗi toon ko kajjata e ɓesngu mum. Kettoɗen ciimtol maɓɓe.
Kajjata, e njaafoɗaade ko madame maire njogonnoomi wiide. Njaafoɗaade aran ɗo.
Eeyeyi.
Kajjata, aan kam ko ngonnduɗaa? Mbaɗa ko kono gonndude e ngoƴo ni?
Alaa, ko mawɗum. Kono mbiɗa sohli seeda fawaade meeting men janngo, sabu mi meeɗaa ƴettude konngol yeeso yimɓe heewɓe. Yanti heen mi anndaa ni ko potmi haalde e konngolam ngol. Mi yenanaaka ni so mbiɗa waawi waɗde ɗum.
Mbiimi ɗum woodi hoolaare mawnde wonde heen. Mbiɗa anndi ko kuccanɗaa ko ko jeyimaa, sabu so a ƴettii konngol yimɓe ɓee fof ina keɗomaa tigi. Ɓe keɗortomaa ko anndudema e wonde aɗa anndi goƴaaji maɓɓe, gila aɗa wallindira e maɓɓe kadi gila e nguurdam maɓɓe haa e celle maɓɓe. Kadi a wontaa toon aɗa haala hoore maa. Kadi refti heen a fotantaaɓe geɗe beeyooje hono no Demba heewi waɗde ni. Kadi aɗa yewtiree maɓɓe ngam faamande ɓe caɗeele maɓɓe. Yanti heen aɗa wallaɓe kala sahaa geɗe ɗe pottatee kala sahaa caɗeele maɓɓe fof aɗa wallitaaɓe heen. Ɗum ɗoon wuro ngoo fof ina anndi ɗum. Ko ɗum saabi yimɓe ɓee fof ngonde maa. Mitin janngo o maa o waɗa so Allah jaɓi. Yimɓe ɓee fof maa ngare dow teeyre dow deeƴre. Aan hoolo hoore maa tan, minen so Allah minen fof amin kooli maa amin caggal maa.
A jaaraama Haaruna. Mamoudou, a haali goongo. Jooni kam wonata miijaade hol toɓɓere no jogormi yewtande ɓe janngo.
Eeyi, kono a yewtidina Hammat Mbar.
Alaa, mi suwa.
Nene mi anndi hol gollol jogum waɗen so mawni. Njahami subaka nde ekkol puttumi e odgooden paani laawol.
Tinno Siley, mbiɗa jogii geɗe keewɗe ɓurɗe himmude ɗe mbaɗanmi jooni. Mbiɗa jogii mitin mawɗo janngo, ko heen njiɗmi liggaade jooni.
Kono nene min kaalantumam ko ɓuri himmude yam ko.
Tinno Siley, woppu ko tampintaa kam ko yaasa aɗa fijoye bane debbo.
Jooni kam tawde a nattii politique, a nattii hay yidde heɗaade mi e ɓadaade mi.
Siley, artuga.
O way kono mettinɗo ni?
Eeyeyi, kono holko mbaawmi heen noon jooni.
Eeyi, kono aɗa waano heɗaade mbo e yewtidde makko. Aan bosiytonooɗomi e kala sahaa nafoore wonde yewtidde ɓesgu mum. Gila ɓe ngoni sukaaɓe softindeɓe ne ɓe kaaldi miijooji maɓɓe e wallindirde maɓɓe kadi e ndeer goƴaaji maɓɓe. Ko aan wiyanno noon?
Eeyeyi, ko goonga. Kono oo sahaa mbiɗa heewi goƴaaji no feewi.
Ɗum wonaa daliilu. Sukaaɓe men ɓe poti ɓurande men denndaangal geɗe gonɗe e aduna o kala.
A haali goonga. Mam ete yewtidde makko.
Mbeɗa sikkita ñande heen so yonti a hulataade ma taw.
Eeyi, jokkutane toon jeemi.
Caggal nde kajjata yehi yiliyaade mo haa tampi, o tawi yimbo ko to e dingaral pettirgal bal ombo wondi e sukaaɓe.
Mi waɗi waftuji keewɗi kam mi yiitudema. A fittidaane sehilaaɓe ma bal. A yiɗaa haaldude yam ki cikkano won ko njogiɗaa kadi yiɗi haaldude yam.
Natti yidde haalde ɗum.
Fatmi jooɗo sere ma. Tinno Siley, heɗo ko ndirmi haalandema ko addimi ko yaafnaadema, sabu mbiɗa anndi ene waawi taw aɗa jogii ko himmi ko ponnoɗaa haalandemi. Aɗa anndi ɗin libbi jawtude fof ngonmi koye geɗe campagne mairie. Mbiɗa anndi kay aɗa jogii goonga, kono wonaano e sagam, sabu aan e bande debbo fof mi welsindiima on no feewi. Kono faam alaa ko mbaawmi heen, alaa ko mbaawmi heɓde haa ɓuri on. Njaafoɗaami ɗum. Ete aɗa foti famde ko dogantumi ko fof ko suba bone moon mbeta oɗon mbawa wurde gurdam nafa jaam e aduna ɗum mbeɗa sikki aɗa andi ɗum.
Eyyi nene mbeɗa faami ɗum ke
wadde ko ɗum jinɗa haalande ko fati gurdam ma janggo.
Eyyi
ɗum noon haalɓeɗe heeɗima
jinnoom wiide somi mawni gona ko pewno auto ji
ɗum ina moƴƴi andude holko jiɗɗa wadde e gurdam ma ɗum ina wallita wawde rewidade yidde ma holko saabi cuɓiɗangal meccal.
Eyyi domin dawata nen subaka nde min potti e dogono auto goto en tani dow lawol nomin jettinde min toyi joomum ene yongini saabu ala fo ko wawi hen miji sina mbaɗa wawno fewndudeɗon mam wallan o gorko gam fewndude auto mum.
Ina woodi kadi ina hani saabu fewndude auto ji ɓe ina mbaɗa golle pawitinde gam wallide yimɓeɓe
andi holko neɗɗo waɗata ha fewnude auto
ala ɗo kam ala ko gandumi hen ina wawi tawi ina woodi jangɗele mawɗe feeroriɗe pewnugol auto ji kono mi anda hen haydara fat mi dañi miijo aɗa wawi yewtude kama Alassane saabu kanko ko dognowo auto ji ina wawi taw omo jogui hen humpito mawɗo fat ha janggo saabu ko kanko nawata min to meeting amen to haade men yaade ma en jewtide makko o rokka ene hen feere.
Eyyi mi jaaɓi kaw Alassane ko neɗɗo jalniɗo saabu kala saaha omo wonat koye jalnude
a haali gonga kaw Alassane ko neɗɗo belɗo joni kam ma yaafom ko belsidimon ko ɗi lebbi foof
sikki ala hen kono fodanam sa heeɓi lefol meyeur ngol ma toppiten min mine miñiraɓam foof
mi fodani on ɗum.
Janggo mum Kadiata e Hammad ina dari ina paɗa auto kaw Alassane saabu ko kanko jogori nawdeɓe to mitinto e nokku biyeteɗo Dumuna Diam.
Mi anda foof ko jogorimi haalude to mitinto saabu mbeɗa yenana Demba ala foof ko jaranani ɗum e kadi o fodaniɓe hunde foof ha o fodaniɓe mahandeɓe dispensaire ko adi ma yiɗi hitande nde yanti hen yimɓeɓe ina gonɗini ɗum aɗa andi ɗum de.
Eyyi Demba o maire duuɓi kitede ala foof ko waɗi ɗo ko ina mantini walla ko nafti yimɓeɓe foof ete oɗo dispensaire mo jimi kam jogorani yiide ñalawma saabu yimɓeɓe kangaka ina gandimo no feewi ete ala foof ko wawi waɗande an noon Kadiata yimɓeɓe ina jiiɗma no feewi saabu ka kellifaɗo ete aɗa gongi nde tawno a meeɗa fenande kadi aɓe konnima no feewi
ne wawi wonde kono cikkanmi tan eɓe mbatti hakkillaji mabɓe e podoje Demba ɗe
yimɓeɓe jiiɗi ko kuccam moƴƴam e waylare duminde nde tawno ko ɗum tan sohla
jam waali madame le maire
mbimi dartinde ko toon toon ko ane mawni
aɗa foti hankkadi wowtude ɗum
ewo jolen jeyen hankkadi
haade men yaade ka Alassane mbiɗa yinno jewtida e baaɗe
holko min jewtidata
o yom yiiɗi wonde pewndowo auto ji mbimi tawde an ka pewndowo auto ji aɗa foti wawde yomnudema lawol laftugol o foti rewde ha o wawa pewndude auto ji
gornam o jogui tan ko duuɓi jeetati o wawa hay andidde ko foti wiide taw
o jogui ko duuɓi jeenayyi ɗum yawrani yewtidde e sukaɓe mum e yidde mumen e goƴaji mumen ɗum foof gam hormade jeyanɗe mabɓe eyyi ina wawi yidde makko nde wayluyo ko fayi arde kono o saaha joni ko ɗum o yiiɗi omo foti wallitede hen fawade ko gonɗen jinnaɓe mabɓe ko enen poti renandeɓe wattude hakkillaji men e koɓe jiiɗi gam waajadeɓe e udditandeɓe laaɓi laaɓtuɗe mbeɗa sikkide ko ɗum woni fodde hakkude jinnaɗo e ɓiyum
eyyi ina wawi wonde walla mi anda
tinno weltini madame le maire jippoɗa e auto o jaaha gustodira e sileye miijo ma paama omo yiɗima no feewi
hay minni kayni mbeɗa yiɗima mom ƴeew so tawi mbeɗa wawi jabtade namde makko
a jarama ka Alassane jeeyɗa koye kayraɓe tedduɓe ɓe
eyyi ko gonga kay
ko kalata holko gonɗa e haalde
mbeɗa sikki tan a dañiɗo toɓɓere nde poɗɗa yiwtude to meeting ma to
mi famani ko kalata ko de Hammad
eyyi sukaɓe ko kalanoɗa joni ko saabu sukaɓe ko kañumen goni yakare leƴƴi men janggo so tawi eɗen jiiɗi ɓamtare duminde sukaɓe poti wonde ko ɓerɗe dendangal golle ɗe batten ɗe
jokkumi nana
poɗɗa haalde koko fati e jojande sukaɓe saabu yimɓeɓe ina potide andude ɓe kormode ɓe kutorode aɗa foti kadi haalde e yeeru aɓe poti rokkede inde e kayitaji keɓtinirɗi jeyede be leydi hagge mabbe to bangue wasde be ligginede liggey chatudo yanti hen hagge mabbe so tawi be nyawi be mbawa safarede
tenti kadi hakke mabbe jogade yende mabbe e wawde hollidde hakkeji mabbe ko faati e gede rendu yonkagal weltima hammat yende ma ndeni luggidi
ala dum kay ko yende ma tan kajjar
jojjande sukabe ko hunde teddude ngam rende gurdam sukabe be jellidgol mabbe e rende be dendangal cadele bawde telbinde gurdam mabbe falnde nde ina foti wattude hakkillaji mum no feewi e dido hakkeji bele goto kala ina wawadi hormade e hutorade no fotiri ni nder falnde nde kala ko nde en bawoten wiide eden maha jango men jango sukabe men laptudo mo ala jetti
aha ko non tigi
yontande kadi ina foti famde tigi rigi holko woni jojjande mumen mabbe mbaw beydade hormade koye mabbe be jogo jiyande laptude wallide falnde mabbe e bamtugol
ey way tan kono no silei wadi ni yontande ina sokli hedede wallitede e nanede e jubbuli rende yankoje be kalfine hen gede bele be tine hen koye mabbe
kajjar kajjar heñu ngara
imarem ko dum woni
yimbe be fo ngari mitin te dembo nen ton tan rokkiru balle ha heewi ha heddi an te dembo nan tan haala e mako boni
dum kam waawande o ko bandi mawdo mawdo o ruttata ko caggal sabu hunde fof ina jarani mo en
bandiraabe hetti yankobe do e ko fayi arde mamin jukitan on cimtol kajjata e galle mum do e nokku biiteedo dumunu jam e radio men takaful dum non gonen e jam.